Starting New York boy,
baby I miss you.
Hustle boy music promotion.
Assalamualaikum, mere mbeji bejoli. Ine wange jabula, ulumi bomu kwa nonsi vye. Mutima katono kwa vike, nada kuma vivi nsabe. Mungu akukanye, nimekubali kufanya kama punda. Nitafanya sitachoka, sikiliza kama roho na kudunda. Jua kwamba ni mimi, nguvu zako na itande. Sibadilike kwani nakupenda, hata baby wale waje kudanganye. Baby amuka,
miss you.
My baby na kumisi, cause I love you. Sema kweli na kupenda, na kuwaza miss you. My baby na kumisi, cause I love you. Sema kweli na kupenda, na kuwaza miss you. Bismillahirrahmanirrahim. Mungu gwensaba, usiku na mchana kukumire. Ulumi akakanye, sina bima benzi au ferali. Benzi lako peke yake, sina pesa hata moja nyumbani. Lakini nakupenda, wenye pesa wasikucheze kama chesi. Wakutupe badai, acha patari tuendeshe basikili. Kwa uzuri bebe, eyo jalole chumanye mkulinze. Loli kuma umu kwa nukutike, mkusuwa nyoche ude mkugambe. Baby,
low loader comes a pro 256.
Baby I miss you. My baby na kumisi, cause I love you. Sema kweli na kupenda, na kuwaza miss you. My baby na kumisi, cause I love you. Sema kweli na kupenda, na kuwaza miss you. Jakala tunimia kabatre kawuninge. Kuhuliro manyobulu mibwe pitamu. Wandekera mkwano gweno nogenda. Kila siku kumisinga, mina wawe tuko marafiki zamani. Sibadilike mpenzi la, sura yako nimeficha rohoni. Ulinipiga kama sindani, tasubili miaka musini. Sitapata mwingine.
Hala Ramazi. Low Motor Kamiza Pro 256.